nani penzi langu mimi mixa bifu. Kila siku nakagua simu wivu, yani mi penzi langu mimi ata siongei. Weleta uchizi ndo tajua sele, yani mi penzi langu mimi ano kuachana. Ukileta kuachana na mtafutia lawama, eti baby tuachane. We nani kasema tuachane? We mbona mapema? Kwanza moja siachu, mbili siachu, tatu siachu, nne na tano siachu. Siku zomi ndonacha, ndonacha, eti levi naniacha, unaniacha. Haiwezekani, haiwezekani. Baby wangu nikuambie, nikueleze, tatizo so kuanzisha mahusiano na mi, shida ni kuachana. Bifuilo we masela wauni shemeji yenu eti tuachane niachie city. We masela wauni shemeji yenu eti tuachane niachie city.